kusasa amanye amandla. Babelela mngane wami, sophumelela ngizwa ngami. Endongo yethu sinikiwe, sobuya kusasa amanye amandla. Ngizwa imithandazo yabantwana bakho, ehlisa umoya wakho wempumelelo. Ngizwa imithandazo yabantwana bakho, Nkosi sikelela. Ngizwa imithandazo yabantwana bakho, ehlisa umoya wakho wempumelelo. Ngizwa imithandazo yabantwana bakho,
Tando la colusane, tando la colufanele.